mutumbi lya lero likeseza olwa balaza omuliro gukutte essomero lye bayita St. Bernard Manya SS liri Rakai Kibamba Gomulai Kibamba era waliwo abaana abalusuddemu akaba abapoliisi baffe we bali bakyagezaako okukwataganya embeera eyo kukebereziwa nti eriyo abaana ababadde ab'emitwe eminene abagenda ku ssomero eryo abayinza okuba nga beekobaanye ne bannaabwe ne baliteekera omuliro ekisulo ekya senior three kyekyayokeddwa eky'abalenzi naye ng'omuliro gwamaze okuba guzikizibwa waliwo emirambo gy'abayizi ekiriwo tujja kubategeeza bameka ate essomero lino lirina kati abakulembeze abadde tuleeyo ne beekikwatako naffe fenna tuli mu kusala ntotto okulaba ngeri ki abayizi gye bagenda okutuulamu ebigezo byabwe awataliwo okubataataaganya.